Spaceship music.
Quoi va au même affiché Likiti?
Straight out. Coffee mix. What a bad.
Kopala queen queen in. Ame pita pew pew queen in. Woo! Zaven.
Anona chongo.
Zetfusha.com.
Mwila angasha katema. Mubili chali pisha tabesha. Kulia wai kutia wadila na bevla. Nwanda bagai badefu wa sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. 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 Sampo laka. Sampo laka. Ona boy Susani paila vibe. Hero shakubepe, I don't even like you. Hii katundu diolongo soka pa mariketi singa cheto no enda. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Kwa umeva fi shampo laka. Laka, laka, sampo laka, sampo laka. Katuwa laka na baby ndafuruka eti. Kwa lebo tutunturu. Mfumu kazi nji wandine chiti mkulu. Ati mwari upo pa isi tituru. She's like nshindika kwa mpresta wana pi. Mumutima njemele ni zi. Fulu sinakulile kuji. Hapa chikwa nisogula wiki pari queen B. Ukashikamo these are days that you prayed for. Wilati nabona H.O. Kuli konse let's go. Party here where I can spend more. Don't you ever ever say no. Chakufisoma nivesa motoko fiompo. Tule ya tunwe potulie kone michopo chopo. Ninga chosepo na fao pondo pondo. Basambile bebuko pepo na mafoto foto. Wila angasha katema. Mubili chali pisha tabesha. Kulia wai kutia wadila na bevla. Nwanda bagai badefu wa sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. 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 Sampo laka. Sampo laka. Ona boy Susani paila vibe. Hero shakubepe, I don't even like you. Hii katundu diolongo soka pa mariketi singa cheto no enda. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka.
Tose soko shibaka kana malesi. Ni type ya mabio double S. Oh you can come ukulole shafefesi. Expense ya mishishiwe ni salary. Shibu kisharo na didile ni salary. Neule nga kakala zukule mune kakabi queen. Tapawa wa mpala kwa tkasabi. Tene type sangwa mumu sebongo tupampa. Tene type toloka toloka no kukwampa. Tene type bako lelo mailo no kukwata. Pakulanda na ine pio file na ukwata. Nikatema ya bako atakwe fishirikiti. Not fear my bro. Nigga munda mwa mapirikiti. Those class winga tola muma gigis. Ifo ni sample laka laka ngama jigis. Zaven.
Wila angasha katema. Mubili chali pisha tabesha. Kulia wai kutia wadila na bevra. Nwanda bagai badefu wa sample laka. Sample laka. Sample laka. Sample laka. Sample laka. 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 Sample laka. Sample laka. Ona boy Susani paila vibe. Hero shakubepe, I don't even like you. Hii katundu diolongo soka pa mariketi singa cheto no enda. Sampo laka, sampo laka, sampo laka, sampo laka, sampo laka. Laka, laka, sampo laka, sampo laka. Mari kudimbula ni spicy ish. Ona mwe itika mila soup. Ile langa inu money proof. Unkolo pefe shonze uf. Tebe tenga makutandisa koma biu. Podipira nyumba malaiti na manzi. Atuma koya lunch, suma enda pants. Broke niggas uo pasa chance. Sindile solo la bieta wa mfulapo. Ichalo lifpa na welumako. Nila kufye wila mwana kwa tichadi ba desperate. Zaka mwona mwescarate. Mwila mchachinga na hatred. Nangu wafale half naked. Baby suwa mila party bad energy. Ifeti ziba una black remedy. Wila angasha katema. Mubili chali pisha tabesha. Kulia wai kutia wadila na bevra. Nwanda bagai badefu wa sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. Sampo laka. 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 Sampo laka. Sampo laka.
Mr. Frankie Pamongo. Chali Young. Louis Jaka Osters. Samia Yonse. Aditola I see you. Nikojiku Mukonga. Standard man. Wise man.
Straight out. Zetfusha.com.